రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియో సగలే అమెరికా సగంతాన ఫాన్ ఒరోమో సంబతాఫ్ దిల్బత గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్క అంగసా అసదీత్ సగంతా సాతలాయితీ నైల్ సాతిన్ తంసాస్ అమ్మ జల్కబా ఫగోఫ్ డియోర్రా సాతలాయితీ నైల్ సాతిన్ కన్నే నుచ్ అకసా జిర్తన్ అగ్గేఫతోన్ని కేయత్తం జిర్తు కేసుమ్మేసితున్ కేసనర్రాన్ తుజుబే హోరాతి సగంతా కేయ ఉమ తొర్బని సంబతాఫ్ దిల్బతార్రత్ గబాసాలే ఇజో తొర్బన్ కన ఏసినే కేసా ఇర్రదేబినే ఇసిన్ అగేసిఫ్నా ఒడు తొర్బన్ కనా కేసా కన్ ఇజో తానిన్ జల్కమ్న్ koreen gidduu paartii dimokiraatummaa ummattoota kibbaa ibsa baaseen guyyoota 10 walittaanuuf walgahii geggeesseen haala nageenya biyyaa haala ardiif sadarkaa addunyaan waliin wal bira qabee gamaaggamuusaa beeksise dhaabichi gaaffii naannoon nuufa uumamu jechuun ka'e ragaa qabatamaa irratti hundaa'uudhaan hiikuu akkasumas uummaticha bifa hirmaachiseen baatilee 7ff qorannaa geggeesseen irratti mari'achuusaa tuqe murtiin uummataa naannoo sana hirmaachise akka darbullee beeksiseera. hayyoonni ibsa sana irratti hirmaatan ibsichi ifaa miti jedhu nagaaf tasgabbii gama laaleen garuu dhaabichi ejjennoo inni qabu sirrii ta'uu ibsanii gaaffii of ijaaruu irratti ibsi kenname garuu dhaabichi ammayyuu kan hin jijjiiramne ta'uu calaqqisa jedhan gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos namoodheessa.
koreen giddugaleessaa sochii dimokiraasummaa uummattoota kibbaa guyyoota kurna dabraniif walgahiilee walduraa booda finfinneetti geggeesseen haala siyaasaaf nageenya biyyaalessaaf naannoo keessatti bu'aalee gaggaarii agammaatti argaman kanneen qoran dhimmoonni tokko tokko jiraachuu dubbata ibsii paartichi baase. oogganummaa ihaadegiif hirmaannaa uummataan kan jalqabame sochiin jijjiiramaa akka hin garagalleef qaamonni martinuu hafuura itti gaafatamummaa qabuun socho'u akka qabanillee hubachiisa. akka bulchiisa naannootti ijaaramuun mirgaa saboonni heeraan tumameefii jiru akka ta'e akka hubatu kan dubbatu ibsa ejjennoo sochii dimokiraasummaa uummata kibbaa kun bulchiisa naannoo ta'uudhaaf gaaffilee naannoo isaa keessatti dhiyaatan koreen giddugaleessaa yeroo fudhatee akkaataa itti gaafatamummaa qabuuf tasgabbiidhaan kan qoratee ilaalee fi irratti mari'ate ta'uu dubbata. sirni federaalaa caalatti akka cimuuf itti fufinsaan qabsaa'uuf ejjennoo qabaachuusaa fi hojiilee murtii haqaa hojiirra oolchuu irratti rakkoolee uumaman furuudhaaf akkaataa uummatoonni waliin hojjetaniitti qajeelfamawwan hedduun akka ba'uuf jiran illee dubbatee jira. kan ibsa sana ordofan hawaasaa yuunivarsiitiitti barsiisaan seeraa obbo Filaataa Giggiisoo ibsichi wal mormisiisaaf kan iftoomina hin qabne jedhanii paartichi ofuma isaayyuu deemsa jijjiiramaa keessa hin galle jedhanii jiru.
የሚገርመው የክልል ጥያቄዎችን በተመለከተ የሄደበት አግባብ ነው አንደኛው ምን ይላል
ከነመጥቡ ጋፊሌናኖት ይጃረሙ ላልቺሴ እኒ ዱራ ከነላለታ ቆረና ሲያሳዋር ረንዴቢያ ቆረና ሳንሳዋረት ጌጌሰ ገረባቲሌ ተርባፊ አዮታ ቆረቺሴ ደምሲሳ አመነማ ተይከንተይ ba'iisaa irrattillee dubbadheen jira naga'ee jira kun jedha ba'iinsaa maal akka ta'e garuu waan ibsa hin qabu irratti mari'adhee kallattii kaa'ee hin jirallee jedhee jira karaa biraammoo maal jedhaa murtii uummanni marti irratti mari'achuu danda'u gara fuulduraatti murteessaa jira qorannaa uummataa godheera yoo ta'e eega jedhee kana boodammoo murtii si'achi irratti mari'atamuun murteessachuun ofuma isaayyuu wal dhaadhaa jedhu.
paartiin dimokiraatawaa amaaraa yookaan immoo adeeppaan obbo Yohaannis Bu'aa Yaalaw ittaanaa dura taa'aa paartichaa gochuudhaan filateeraa jechuudhaan maddeen oduu Itoophiyaa gabaasaniiru. kabroon immoo obbo Tamasgan Xiruna miseensa koree hujiraa wachiiftuu paartichaa ta'anii akkasumas immoo obbo Agenyaw miseensummaa koree ihaadegitti filatamaniiru. kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. haaressamni siyaasaa mootummaa naannoo Affaariin geggeessame kadantaa saba bal'aaf ilaalcha hin kenniniif kan saboota gidduutti akka wal dhibdeen uumamu taasisu jechuudhaan ፓርቲሌን ሙርከቶታፍ ከነን ኢላልተሳኒ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ኢፕሰን ጅራቱን ንመጋላ ሳይታ ዱበተን ይጅራን ቄቀወን አጋማን ከነረት ፓርቲ ታይታ ሀርካ ቀቡ ፓርቲ ዲሞክራሲማ በያለሳ አፋር ራዲዮ ቢያርገጩፍ ገረቶር በንተኮፍ ደደብሴ ያለ ኢትምልኮፍ ነጀረ ገባሳን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ አዲስ ቸኮል ድራታን ፓርቲ ዲሞክራሲማ በያለሳው መታ አፋር ኡቡ መሐመድ ዳውድ አከጀረንት ጅጅረምን ናኖ ሰናፍ ቢየቲ ከሰጥ አከዱፉ ደርገጎን ወሬ ገመቃሊ ከፈለኒሩ ገሩ ናኖ ሰነከ ከሰጥ ጅጅረምን ሂንዱፍነ የጀዳን
አሁን ሰዓት የክልሉን የገጂ ፓርቲ ማለት ያፋር
የሮማ ፓርቲን በየቡርጁ ከናኖ ሰናጀቹን ፓርቲን ዲሞክራሲማ በየለሳ አፋር ጅጅረምን ንገጌ ሳጅር ኡመተ ብረት ፍደተማ ደባ ከንዱፈፍ ፈዲ ኡመታ ያደከ ሰከንን ገልችን ፍሩማ ጋሬዳን ከን ኦፊጃሬ አኩመ ዱራኒ ጅጅ ረመዳንታ ኦፊ ዱርሰ ዋንታኤፍ ኡመተ ብረት ፍደተ መንቀቡ ጀዳን ኡመተ አፋር አኩመ ኡመተ ኢትዮጵያ ከነም ብሮ ጅጅ ረመከነራ ምርገቡ አርጋቹ ቀባ ከንጀዳን ቦ መሐመድ ፎየ እን ጫሳ ታሲፈመ አደም ሰውጎተ ድግደሚ ቶርባንደር ባኒ ከን ሆርዶፈ ፓርቲ ለሞርሚቱ ሞጋት ከን ቆድ ፍራፍ ቡአ ናኑ ማረት ከን እንዳይ ዳጅቹን ኮመቱ ገንደተኩ ከሰብት ሐለ ኡመመለ አከፈከኛ ተካሱ
አባቱ የቀበሌ ልቀመንበር ልጁ ደግሞ የቀበሌ ስራ አስኪያጅ ለማድረግ ከፍተኛ
አባ ዱረታ ገንዳ ኢልመሞ ቡልቻ ገንዳ ተኡን ሞርሚ ኡመታ ካሲሴ ከነስ ኡመቲ ቺሪራ ሞርሚ በኡን ኢብሰቴ ጅራ አማ አማት ገሩ ዴቢን ከነመንጅሩ ጀዳን ፎየንሰ ጫሳ ቡልቺንሳ ጎዳሜን በለይሰኒሩ ጀዳሙዳን ነሞኒ አንጎራ ካሰመን አደምዘ እቲን ኢሳን እቲን ጋፋተምኔቱ ጅጅረማ ዱጋት ጀቹ አካይን ደንዳ አምነታሲሴ ጀዳን ነምኒ ያደከነን ቶኮ ፎየንሰ ጫሳ ግጌሰመ ጀዳም ቶኩማ ጫላ አደዱማ ነገኝ ጫላ ወልት ቡኢንሰ ከንፊዴታኡ አከሰት ኢብሰን
ያፈር ህዝብ እንደምታቁ ጎጎሳ ይትደራጀ ህዝብናን
አኩመ በከሙ ኡመቴ አፋር ጎሳን አደደበኤ ከን ኦፊጃሬዳ ከናፍ ጅጅረመ ጎሲ ጎሰረት አከከኡ ጎዱቱ በከ በከተ ሙላታ ከይሱማ አናሌ ሀንገቶኩ ከይሰት ነሞኒ ገሪ አንጎሞቱማ ረቱራን በጀተሞቱማ ፍደተኒ ቦሰነ ሴኑዳን ጎሳፍ ጎሰ ወልት ነቃጅሩ ጅጅረሙም ትኑተፌ ኡመን ኢቱ አጄፈሙ ባተኒ ማልታ አጀዳን ከይሱማ ፋይዳና ኖንሱን በከተርሲሞ ተኡ ቀቡላልቲሴ ነገኝ ቡኡን ሁንዴ ነጋፍ ተስገቢ ቢያ ዋንታይፍ ፎየንሰ ጫሳ ቢዮልሳ ኦጂረ ኦልቹረት ቂያፈቲከነመ ገማገማሙ ቀባ ጀዳን ኡቦ መሐመድ ፓርቲ ሳኒ በከቡኡን ኤልጋ ደበርሰኒን ጫሳናኖ ሰነኬ ሰትድሪር ፈማጅሩኒ ባላለ ፈነጀዳኒሩ ፓርቲን ቢየቡልቹ ካናኖ ሀተተማን ጃርሶሊ ቢያ ሃዮት አቦታ አመንቲፍ ፓርቲ ለሞርሚቱፍ ቃሞቲ ሐዋሳ ዲሚሳን ኢላለቱ ማሪ ኦፊታማ ተገገሱዳን ፎየንሰ ጫሳ ቡልቺንሳ አከገማገሙ ጋፈተኒሩ ጅራቱ መጋላ አሳይታ ከንታን አድፋጡማ አሊ አከስጀዱ
ታውን ዝም ይሰራ ነገር በጣም ከባድ ነው የተማራ ኃይል እየበዛ የተማረ በቃ ቦታ ላይ
ወጂንም ወጀ ተማጅሩ ባዬ ኡልፋታዳ ነምኒ በራተ ይዱማቻ ዴማ ገሩ ሆጂንን ጅሩ ጎሳጎሳን ወልገርጋሩ ቱጅራ ሆጂና ከሲዮ ሀፌ ማለ ገረፉ ለድራት ደርገጎኒ ማልተው በከወል ጋይቲስ ነንዱበት አገሩ ኦጂረ ዋንተ ኦሉንጅሩ ደርገጎኒስ ገረንታኔት ኦፋማጅሩ በራታኔ አከዋኒን በራኔታ አጅሩ ጀዳን ጅጅረ መሰነ ኡመትች ገራጉቱን እናሰመተ አብዲ ወሊን ቱሬ ከንጀዳን በሬሳ ፓርቲ ብሊሱማ አፋር ኦቦ ሀምፍሬ መሐመዲ
ባጠቃለ የተማረ ተብሎ አንዳንዱ ልምድ የለለም
ወሉማ ገለ ነማ በራት ጀዳሜ ካንሳ ሙጠኖ ከንንቀባን ዋይ ኡመታ ከንንበክነዳ ፓርቲ ቢየብልቹ ከሰረኮን ዋንጅሩፍ ጀጨ ረሄዱን ሳኒ ከን ኡመት ኢሳንኑፈ ሰባቢንሳስ መላመልቱማ ራንከንካይ ኡመት ኢሳንኑፈራ ጅጅረመ ከና ነሞነከሲ አከታይታ ገዲ ሰንበርባዱ ካንሞ ያደጎሱማ ከነን በበል ኢሰኒ ከናፍ ፓርቲን ቢየብልቹ ጅጅረመ ከን አከንት ኢላሉፍ ኡመት አከንት ኢላሉ አዳ ሃለ ረክሳ ከይሰ ጅራጀዳን ሃለ ነገኛ ናኖ ኑያደሰ ከነን ጀዳን ናኖ ሰነኬ ሰትረኩ ሃማኑቱን አቀብንዱር ሞቱማን ፌደራላ ጅዱ አከሰይኑ ጋፈተኒሩ ጀዳ መስፊን አራጌ ደሴ በቀታ ኢትዮጵያ ሸንተሚ ሰደት ከን ማን ምርቲ ቢየት ዴብሱፍ ጀቹን ተአት ሃንጋር አርከ ፖሊሲ ጅራቹ ተጋባ ሰሜ ጀዳ ገልሞ ዳዊት ገባ ሰናይሮ ቢራኑ ኤርጌን
ዱመጃዶ ለሰደርበ ከና ጋፈድ ደሚ ሰገሊ ቱሬ ወጅቶኒ ዋጅረት ካከ ሞቱማ ኬንያ ለምለ ኢትዮጵያ ሸንተሚ ሰደት መነቶኮ ከይ ሰትከኒ ሳንቶ አንኑ ጀለውልቻን lammiileen Itoophiyaa kun seeraan ala gara Keeniyaa kan dhufan yoo ta'an Nairobii bakka kaayyoolee jedhamu mana keessatti qabamani. Sana boodas gamisa darbe kana mana murteef kadhiyaatan yoo ta'an manni murtii Keeniyaa maka irraa akka biyya isaaniitti deebifan murteessus warri kun garuu amma waajjira poolisii Keeniyaa keessa jira. Ajajaa waajjira poolisii kaayyoolee ka bakka lammiileen Itoophiyaa kun jiranii Komaandar Kosgay akkas jedhu. Komaandar Kosgay waan jedhan warri waajjira tikaa isaan qabanii as fidaniin waajjira poolisii keenyatti qabnee jirra. Mana murtees geeffamaniiru gara biyyaatti deebifamuudha eeguutti jiru jedhu. Lammiileen Itoophiyaa kun qabamanii erga waajjira poolisii kaayyoolee ga'anii gara mana murtii makaa irraa geeffaman. Yoo godaantonni kun mana murtii kanatti dhaddachaaf dhiyaatan dhalataa Oromoo dhaddacha kanarratti ijoollee kanaaf afaanii Jaabirshee Ismaa'el waa'ee godaantota kanaa gaafadheen ture.
Namoonni kun lammii Itoophiyaa ta'anii namoota yeroo garaagaraa garana Keeniyaa seenanii. Keeniyaa seenanii ega jedhan bakka tokkotti walitti qabaa warri isaan deddeebisu kun. Bakka tokkotti walitti deddeebisanii namni 58 kun iddoo tokko qabame damee tika Keeniyaatiin jechuudha.
Tole warri kun eessa qabame?
Bakkeen isaan itti qabaman eeriyaama kaayyoolee kana mana haaraa ijaaraa jiranitti mana ijaarri isaan dhumatin ka mana fincaanii of keessaa hin qabne ka bishaan of keessaa hin qabne bakka akkasitti tursiisa warra kana. Yeroo 2-3 takka bakkee nurra jijjiiranii jettee nutti himti ijoolleen. Bakkeen maan isaan itti jijjiiranuu bakkee wal fakkaatu akkanaa kana jechuudha. Ijoolleen namni afaan Oromoo dubbatu illee keessa hin jira. Afaan Amaaraa dubbatan irra caalan isaanii.
Naannoo kam dhufan warri kunii?
Warri kun ijoolleen Finfinnee dhufte illee hin jirti. Irra caalan isaanii immoo naannoo Kibbaatti ijoollee dhufan. Hawaasaa, Hadiyyaa kanneen kana.
Jaabir dabalee yoo dubbatu lammiileen Itoophiyaa qabaman kun haga ji'a 6 akka mana keessa turan jiraachuu isaanii hima.
Ijoollee kun namoota yeroo baay'eef as mana keessatti ukkaanfamanii turanii manni alaanitti cufama. Manni isaan keessa galan kun balbala nama qaba alaan. Nama isaan kana yeroo tokko tokko nyaata geessutu daabboo isaanii geessutu balbala alaanitti cufa isaan wanni beekan tokko hin jiru. Nama ji'a 6 mana san keessa gurupii kana keessa turetu jira. Nama ji'a 4 ji'a 5 turetu jira. Namni xiqqaan nama ji'a 1 achi keessa turetu jira jechuudha.
Mana keessa turfamanii maan hojjetu gaa?
Wanni hojjetan tokko hin jiru achuma keessatti dhoofamanii yeroo tokko tokko. Daabboo soodaa waan akkasii namni hin fidaa fi daabboo tokko nama 6 islaayisii jedhaniin nyaata Keeniyaa kanatu jira jechuudha. Islaayisanii nama 3 nyaatan warruma isaan deddeebisu kanatu dhoosii akkasitti isaanii fida malee isaan wanni beekan tokko hin jiru har'a boru deemtanii jedhanii fi sobanii jechuudha.
Namoota 58 qabaman keessaas adda baafamanii beelaaf kan saaxilaman turanii.
Warri kun nama 11 namni 11 kun ijoollee gurupii jiran kana keessa hin jeeyitanii jedhamanii. Achi fuudhanii mana kana keessaa wayita baasanii South Africa isin geessu jira jedhanii lafa qonnaa kana geessanii jechuudha. Lafa qonnaa kana yoo geessanii iddoon iddoo lukkuu itti horsiisanii achi guyyaa 3 turan nyaataa fi dhugaatii malee jechuudha. Achi namni iddoo san eegu achirraa deemnan bayan achirraa bayanii ooyiruu namaa keessa seenanii isaanii goommana nyaatu nama isaan deddeebisu kan itti bilbilanii yaamanii. Namni sun halkan deemanii bulee iddoo gurupiin duraa ture kana yoo erga deebisanii guyyaa itti aanu qabaman jechuudha.
Achi keessaa akkasitti qabaman jechuudha. Mee haalli fayyaa isaanii akkam ijoolleen dhukkubsatan jiru namoota 58 kana keessa?
Isaan keessaa namoonni 6 dhukkubsatanii nyaata irraa akka ka'ee namoonni dhukkubsatanii jiranii gara kaasaa qabanii kanaaf mana yaalaa 7 taree geessanii turanii namoota 6. Namoonni 6 kunillee fayyaan keenna bakkatti nun deemne jedhanii amma gaafa guyyaa 11 ji'a kana. Hospitaala akka deeman manni murtii ajaja kenne ammallee.
Jaabir lammiileen Itoophiyaa kun marti isaanii dargaggoota gana 26 gadi akka ta'an isaan keessaa namni tokko garuu ga'eessa abbaa ijoollee 6 ta'uu dubbate. Manni murtees miidhama godaantota kana arge himata irratti banuu dhiisee akkasumaan gara biyyaatti akka galan murteessee jedhe kamisa darbe. Murteen kun erga darbe guyyaan 6 darbus garuu godaantonni kun ammaa buufata poolisii Keeniyaa keessa jiru. Ajajaan buufata poolisii lammiileen Itoophiyaa kun keessa jiranii yoom akka warri galu gaafatamanii deebii kennaniini lammiileen Itoophiyaa kun boruu yookaan immoo iftaan jimaata gara biyya isaaniitti argamu jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairobi.
Dr. Dikko Yokan Ruth Wario Africa Kibba University Free State Kesa Computer of Odefano Technology Bar Safety Ittigafatam Tudame Computer of Gudina Technology Ti Barumsa PhD Selechu Mattefitte Barakuma Lamaf Kuda Saddet Waraqa Qorannu Kuda Sadi Barreesite Baranammo Afurbafte Barrule Science America Springer Rattamattam Fame Rahiddu Akata Africa Technology Barnota Guddisu Dandaan Ratti Barreesite Dubartin barumsa saayensii baratte sadarkaa guddoo ga'u akka dandeessu illee agarsiisuuf teeknooloojiidhaan uummata isa qarqaaruuf barumsa kana jalqabde. Ammallee kora qorattoota saayensii addunyaa irratti hirmaachuuf Kaaliforniyaa dhufuutti jirti. Sooraatu Afrikaa Kibbaatti bilbilee dubbise.
Dr. Ruth. Eessa dhufte as geette?
Guddaan hin jechiniiti. Akkuma aadaa garte ijoollumaan baaddee isa guddatte. Biqqo dirqee taa'utii malee wanni namni hojjetu. Ni boodi baadiyyaatu ijoolleen hin jechiniin jiru. Qoraan dhaqee isaan dhaqee.
Afrikaan kibbaa yoo hedduu nama biyyi Oromoo of keessaa jibbiti. Waan akkana kanaan beekamtillee. Jajjabeen barnoota Afrikaa kibbaa tanaam Oromaa nam biyyi Oromaa of keessaa jibbitu. Tanirratti ammoo nam uwwaa ilmee dubara taate. Tan sadeenu akkam walitti dandeetteeti na siin gaatte. Tagam ciniinnatti asiin geette.
Waan cuf keessatti rakkoo hin jirte. Waan kanaan poozitiivni fudhate. Jennaan yoo ati marra cufa. Iba jireti waan kana fulaafulaa garuu tokkollee ba'uu hin dandeessu waan jennaan marra cufata namni yaadamne kan iba jira waan haalatti qabda. Ammoo jaas nama waan kana chaalenjees ispaatti fulaayis. Soo jee warri sinfeenillee ispaayi natam iskuula kee barumsa kee jirta waan amma jalqabatte fixachuu qabda.
Maanta siin jiga oofsimoo ciniinnacha.
Fedhi waan beekta fedhiin keessa qaraleen oofsita waan feetu otomataa keessi dhaananillee.
Keessumatti PhD kompiitarii PhD ga'uuf ilmeen dubra PhD ga'uuf jechuun guddoon argitu gama barnoota saayinsii kanaa yoo hedduu Ameerikaa keessatti namni uwwaa namni dubra barnoota saayinsii kan barachuuf PhD ga'uuf dabalaa deemuu jiru lakkoofsi kun. Maanta nama dhibiseedha.
Namni uwwaa of tuffanna beekta waan kara jalaaltoonni waan nam dhiiraan dhiqqeenne. Atam hojje saayensii tocheedhanii namni uwwaan danda'uun. Erega akkasii jira. Soo namni hojii ol guddatu namni uwwaa kun hoyyoo yaadisamaa waan kan hin danda'uun ol guddata. Marroo yaayyuu mataa keessa kaa'anii hundi kun si jajjabdu yaani mataa keessa kaa'anii fi guddin akkasitti guddatan. Soo waan marra dudu waan kan namni itti weelaaluu mayita. Atam hojii hundi kun beektu si jajjabdu yarte. Hojii namni dhufu namni hedduu hin jajjabdu si jedhe. Itti buute laalte sila hojii of jajjabaatte tummaan ofumaan waan kana agarte. Yoo si jajjabdu wadda siin akkasii yaadachuu mas. Gaafa tokkollee namni hedduu kagaree waan kan hin dandeettu kumaa akkati isaatti ofirra balleessu kana jedhan. Alamuu akkas naan jedhanii dura dhabanattu yoo fiigaan hin danda'ee keessabaa yoo ammoo fiiguna dura deemtan ni danda'e. Ani warra yaayyuu puuf deemu roon soo akkasii namni filaale.
Ammatu beekumsa kan baratte PhD argatte doktarii taate kompiitar saayinsiin waan durii fe'etu kan argatte. Maaniin ijoollee qarqaartaa jennaan hojii lama hojjechuu jiraa jette. Hojiin qarafiitee ijoollee gurri ulfaatu nama gurri hin dhageenye. Gurri illee dhagaa kitansaa dubbachuu hin dandeenye. Taquban walaasaan ijoollee tan qarqaaraa jette. Ijoollee tan akkamiin qarqaartaa jennaan Afrikaa kibbaa keessatti piroojektii tokko jalqabee jette. Piroojektiin tun viizhin beezd saayin laangweeji and hand gesture. Waan kompiitarii taasaanii qubaan itti taasaanii kompiitariin kaan waan namni jedhu kan deebisee namaa barreessaa. Deebisa namatti maa jechuudha. Sun hojjechuu jiraa jette. Afrikaa kibbaa keessaa nama gamii barachuu ni jira.
Sagasi kireeffamu na soddomaan maddi.
Eessa soddomaan sun fulaa dirqama?
Firiistate.
Ijoollee ganna gamiiti namni barachuu ni jiram?
Ijoolleen kun ijoollumaan ganna 9:20 jiddu.
Ijoolleen agam jaalachuu jirti?
Ijoolleen paayilooti istaadii sun irratti ijoolleen guddoo jaalatte ammallee guddoo barqaarte barsiisotii guddoo irra gammadde. Marroo pirojektiin kun dhuguma warraallee ni gargaara.
Fiyootuun akka dansaa milkooftee hin jedhu keenyaa illee ittiin dabraa naan jedhu keenyaa ijoollee hagam barsiisuu feeta.
Iskuulii tokkaan amma taageettiin tochee karaa Nairobii keessatti ijoollee 1,000.
Man barumsaa miidha keenya keessa?
Saint Luke
Constitution School Nairobi keessa jarqasaraani.
Dr. Diko Wari Bekhani, Afrika Kibbat Professor University Free State Scientist Computerati. Kumi jolle baddiya Quran daga bisan daga guddan de ummatun karkaru fitru fejet. Jolle Afrika gurri ulfatu khanammo akkadu yewa daga undan den karkaru appi khanammo application computera hojjechu jirti. Afrika Kibbati Kenya keessa jolle gar humto kutan karkaru jirajette. Jolle gurri ulfatu maft karkaru feta jennan.
Jolle nam guddani marro iddu fulan kabdu. Akhna maana dubbachu nundetu. Nunle nam de page 4 keessatti. Odan mula tadi, odan sirat tadi, nama guru kami, kumpulin karna orang lain, odan tu pergi guru lain juga, orang tu cina dengi. Orang lain macam tu tu buat tanding sumber baru.
Konferensi kedua baru hujurta konferensi Kanada ti Florida ti tahani konferensi kuna ni konferensi korat tu ti okan amu oge yuti komputer ya dunia walterufani Afrika kibah kesak kat nanti tetet nama suma baru hujura makan ni konferensi kana.
Human computer interaction. Human computer interaction is a human being myself now interacting with the system. Programming and touch huni namma application in kuna namma kufurek uva karol kabade wan zin in interpret them.
Afan Davis, Steve.
Yeah, Afan Davis. And then it write down the text. Text in one zin. Maybe for example, what's your name? Over there. So what's your name? What's your name? Level term. Akatini war orlandu petujer. Kuhu huwan mita ujer. So kum kana moja ni wana touch you si computer kuna ya fana ya kirewa meru what's your name ndu pata
akuma WhatsApp len Facebook len email len Viber len akuma ni kun tuftuni app injer to kana mo application injer to jolle gurriya wanda gene tana jolle gurri ulfat technology dunya jala namne karkaru wa jechu fi jirajete project su makane nam
project na arkabu application was jolle duuda karkara visual based gesture recognition system elani
vision based gesture recognition system jete computerin akwarriti dubbato arkwarra laletin dubbata jalalle barresaf computeri wala sahani jechu ni khoriya tedemu fujirtu kuni application hojjechu jurtan biyyati machu fudemu jurta
wana touch project and touch kanama nayamani worra nam border sisu de
yo fakenna tunim simil kofte akdan sademte wonedi bina tojjechu fetman
awni tich fedu wani mumen kamne ya di gudana nkabo borani betta ada qaba ada sanam wana duwana ada to borani tulfatu jaro len tinte duri tunam ganille ni deme wonni wekitti worra honni worre de kunini but waroam mojolena mareti oftunini want to handle to technology kan monisi nugar karto information igarte amma wan community wan ada wan sim akona mi fidamu amujat information itana dubene wanam database database ku file lugarte computer anvati midaside information database ka kesa torin to wan takata na 100 and 1000 generation ga duftu information to the government did onne namma jarole tiwana da hanarka banjede nan fayyan kamar karaka kaat din nan karkaru danda amma ni to one when traditional medicine da ni fani horadi hanani to traditional medicine hamma borani da information tanam system health okay wacho danna ori ke je khalde course borani musu jira karo ada wa worri toch ojatan computer khaler khete dunia fulat fawan wan rojel filise imbarati tuwana kasi sunone yada film borana tu pambe ta borani figa fakena borani be orike fa ibarakate ubani fayizan namam tetabe akini ladabe jarolen qababe ikiram kham fayizite namet tuwana tuchir nam fakena us khanalle lanani bokaro wan sim borana wan gadufa wa isalala ni wa ka chuntu pisan ta jikoma computer how parbana
project tanamman je
indigenous knowledge system ene system ni namma computer hana indigenous namma adate namma tachinor he na kana knowledge karuma te namma soja tamwa kan record hana orkete am khara marom system ni wa kan jismin dande te te computer hana ratu wa kana namma to story in tachine ya adan tin jiftu wannan jiftu mun ba tukun ne ta yasa mana makami information tana or kawo danda suna kani ne kabu danda
wani duk qoradda nan je tigan kan kesu wani gam qoratte bafte doctor
den kan kesu ti afuri to come to Ethiopia to the ICT for development for Africa then waan teknoolojiin tun hin gaddaakkisiin dandeettetti nama fita gargaartu Itoophiyaa deemee gargaare shishani kana onlaayinii arguu dandeettan. Kalameessu IST information system technology layyaa gammadee fudhatani taan dhibiini konferensii amma hojii torba taamma Florida jalqabuu jiru kanallee akkasuma pirojektii suni tochee suuta dhibiin amma. Conference in South Africa case. Makani Southern Africa Computer Lecturers Association. So it's SACLA. SACLA and Tuleni, Jumhan case. So Tuleni, Akasuma Mwangate, or lecturers, or computer science, or the University of South Africa, Fletcher Fajera, Southern Africa, and Ali. People to be a you, Spengler, Ma online.
Gurdo Kanatan Barrezite. Jireenu nan baaddee keessa guddatte. Ilma dubra ta guddatte as ga'u feetuun. Ijoollee maandaa ta'eetiiti. Ijoollee Oromoo maan gorsite.
Amma ijoollee dubra wanne an gorsu. Akka biyya kanullee hin jabaanne dachuu malle. Amma jennu akka laalu ijoollee keenya listiri kompiitar saayinsi kan tochu. Nam dikka. Ijoollee keenya wanne an itti hin fedhu kompiitar saayinsi kan seena. Sababu wanti kompiitar saayinsiin kun waan hedduu baratta. Hojii akkam fakkeenyaaf dubbeenye Facebook nu irraa namni jirtinu. Social media kanam kanamii jechuun jiru kan application hundi kanamii baratee developee application kan ammas hojjetu gurguratte waan business waan tolfattee fi waan hedduu argachuu dandeenye. So computer science jechuun computer science kun waan itti barsiisu gartee software development. So wanni kun cuftuu miti waan amsinnaati waan dasa waan namni tochee nam gargaara. Fakkeenyaaf application am intee jedhan ka keenya keessuuf am duunaan cuftee aljite. Am namni jalqabate. Ijoollee amma yuunivarsiitii amma keenya keessa baratutti kompiitar saayinsii istuudantiin appilikeeshinii uumamaa developiiti. Appilikeeshinii fi nam jalqabate haala amma qarqaarsa lafa ta'e amma kan NPS'n tunuuni adeemsi namni fila jiru walitti ergan fula ati jirtuu fi fula simuu hundatti hasimuu natti arga qabdu ee fula seetitti argachuu jechuudha. Kompiitar saayinsii waan akka malee keessaa.
Kunnati kompiitarii kan akkan jaalatta dhufteefillee ni tanuma.
Ee dhugumee.
Hojii tan ta'eetiin ateennu.
Hojii xiyyaara maana kompiitar saayintist.
Kompiitar saayintist. Barnoota kompiitariitiin PhD qabda. Kompiitar saayintistiin mee nama hin beekne xiqqoo diides nammaan hojjetu.
Kompiitar saayintistiin kun waan itti tochanii waan pirogiraamii jedhani kompiitar afaan kompiitar kanaa waan itti barreessu pirogiraamii jedhani data beestu tochita web dizaayin tochita web dizaayin tuni namma weebsaayitii mamma waan itti omnu. Intarneet irratti agartana nuti waan kompiitar saayintistii tocha moobaayil diveelopmeenti dhani waan amma telefoonii gubbaa jira appilikeeshinii kan cufa kompiitar saayintistii tocha neetiwaarkii dhani amma waan akka malee intarneet koneekshinii dhaan tocha kompiitar saayintistii tocha saayibar sekiiritii kan cufamee tocheedha. Waan
sertifikeetii yookaan ammoo waraqati ragaa haa addunyaa keessaa argatte fa qabda.
Hin qabe USA lan qaba. Kanada an qaba, Australia an qaba, China an qaba, Kenya an qaba, Itoophiyaa waan ana deemu an qaba, yuunivarsiitii filan barsiisan leerratti afurii argadhe.
Fuula kana jechuun sertifikeetiin waa lafa dabarte.
Hingeenne.
Hingeenne kana jechuun jirti Dr. Ruth yookaan xiqqoo Waariyoo kompiitar saayintist. Yookaan ammoo ogeettii saayintistii kompiitaraatiif waan guddoo jirta waan harkaa buddee jabeeffadhe ammallee horii bulii.
Galatoom.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. This program has come to you from the Voice of America, Washington.